Walk it up from the top, pop a hopper, don't stop, pop, block it, then drop. Bad girl, tell me why you knock on all fours, don't bear my report. I love for now, Rudisha, Rudisha, Rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha, Rudisha, Rudisha, Rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha.
Leo nachoma na nanika everyday. Eye to eye I'm looking, don't you look away. It's only proper when I hold you by your waist. Nico liquid system, this is no coincidence. And I boy, I'm on your mat, I'm on your case. It doesn't matter, can you copy how you pay? My only focus is PG girl in the base. Nishani matter, no disrespect.
Walk it up from the top, pop a hop, don't stop, pop, block it, then drop. Bad girl, tell me why you knock on all fours, don't bear my report. I love for now, Rudisha, Rudisha, Rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha, Rudisha, Rudisha, Rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha.
Baby girl ukiwind unapandisha kamba. Bile unawind utaride usha steady sha bamba. Vile niko high like this, your cannabis nishike matiati ati nifue shati. Siwezi tingisha kipro inabaki wameti. Unapenda chai ushakunywa ganja ti.
Walk it up from the top, hop a hop, don't stop, pop, block it, then drop. Bad girl, tell me why you knock on all fours, don't bear my report. Alafa na irudisha, Rudisha, Rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha, Rudisha, Rudisha, Rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha.
Anairudisha ka Macy, Rudisha kapasi, usinirudishie yonyasi. Usirudishie mdosi, kazua kiasi. Mpe nafasi, basi. Chati wazi wanikumbusha na nasi. Nafani tumie karatasi. Bio BBY, na stay fly. Kama sai, no lie. Na kula kuku na mayai. Airbnb gilirai. Mademo ananikumbusha ngamoi. Nikinu warungwa na enjoy.
Walk it up from the top, hop a hop, don't stop, pop, block it, then drop. Bad girl, tell me why you knock on all fours, don't bear my report. Alafa na irudisha, Rudisha, Rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha, Rudisha, Rudisha, Rudisha. Napenda vilo na izungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu na nikumbusha, Rudisha.